me boy.
They call me burner.
Splat nams.
Now you they make me sit down, they sing this song. Gala, gala. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga, jaga. If you want them, I go give you more. Jara, jara. Today, today, you go give me love. Sawa, sawa. Cause if you walk on my pants, now my dude. Wanna paga, wanna paka, wanna nita. Answer. When I'm boy, I talk to kill a say. Wanna paga, wanna paka, wanna nita. Answer. Cause if you walk on my pants, now my dude. Wanna paga, wanna paka, wanna nita. Answer. Kunde boy, I talk to kill a say. Wanna paga, wanna paka, wanna nita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Aina ma.
Mama.
Aina.
Baby shot down
Ainama.
Hey hey hey. Konyesha ulivofunzwa
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey. Ruksa kutunza so sura so shepu. Nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu. Ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila. Mwendo kama katapila. Migu ya pombe tequila. She the best in my mind. Pamutuba Congo kabila. Madongo lunyamila. And she so sweetie vanilla. She the best in my mind.
Oh oh oh.
Nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni. Ambalulu kunja dela. Mwanangu gigi simuoni. Aje.
Ainama.
Mama.
Ainuka.
Baby shot down
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika kota.
Konyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Ashika kota.
Ruksa kutunga.
Oya badem. Toto nya upoli. Anathimacho mlegezo gololi. Katika game. Funga tu goli. Atumaliza kimchezo kai goli.
Kirima, kirima,
anda kirima,
baby kirima, kisima, kisima,
anda kisima,
naingia kisima, nizame mpaka chini, ebo, nini katoto kachafu kama bata, aa, na mina kafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara, doni masha kitasa kwenye bunyeru. Wambie simba kacharara, anataka msambwanda kwa buku jeru. Aje,
Ainama.
Mama,
Ainuka.
Baby shot down
Ainama.
Hey hey hey.
Ashika
kota. Onyesha ulivofunzo
Ainama.
Go down baby
Ainuka.
Give it to them baby
Ainama.
Hey hey.
Ashika kota.
Ruksa kutunza.
Hey hey. If you walk on my pants na madev. Wanna paga wanpaka wanna nita. Esa. When I'm boy I tata kila say. Wanna paga wanpaka wanna nita. Esa.
Nasi fiko kuma pants na madev. Wanna paga wanpaka wanna nita.
Simba, my vision nita shame. Vile madem zao na wakita.
Yes, boy.